Hey, chunk, you supply. That's a supply.
Awe, awe. Ha, give you money.
Nani?
Can you tag a full seven?
Wanatamani nikose wapate wao, kama riziki ingekosa ngegawa wao. Maneno neno kuzusha ndo kazi yao, wanachonga sana. Hawanitishiki vyovyote naishi nao, onesha vitendo acha kukavikao. Ukaambia kwamba mimi sio levo yao, wataloga sana.
Kusifie, na nini adi unitambie? Toma na umekupwa jana, na watu wenye midomo kamanye. Alafu unipimie, utanipala wama.
So siku na mchana bado na aso, mina bambana na tukwa jasho. Wanakunja waungwana na bado wapo. Kipata talogwa nyama na mshukuru sago.
Ila ajue kila mtu ana maisha yake. Usini pangie unaja kufata yako. Nafata ya kwangu mie kwani na mbula kwako. Nikome bibie na uombea wako. Sini tuishe unitue kila mtu ana maisha yake.
Usini pangie
unaja kufata yako. Kwani na mbula kwako.
Tunaifika uwezo wa Mungu, tunavuta fegi tupunguze machungu. Tunapamba ni ya saba mafungu. Akitoa Mungu ni Mungu so mzungu ma. Na kama Mungu angekuwa Rashidi, yawezekana singekuwa gigi mie. Wanajua nimewazidi, wanaoroga wambie ongeze spidi. Wanatamani mimi niwe wao, wao wawe mimi. Yani kula yao paka wanitaje gigi. Isha kula kwao na jia mini mimi mimi ndio mama yao na wakari
jani. Usiku na mchana
na
anapambana wanakuja waungwana. Nikipata roba nyama na shukuru sago.
Ila ajue kila mtu ana maisha yake. Usinipangie kacha kufanya yako. Napata ya kwangu mie kwani nakula kwako. Nikome bibie na uombe wako. Sinitwishe unitue kila mtu ana maisha yake. Nacha kufanya yako kwani nakula kwako.
Muziki mpaka kituani kwako na chunkysupply.com.
Master like a monster, and this is the good master.